Prince. Show me.
Wallaby, 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 wallaby,
wallaby.
Kane ya ufunuo ya minini pesa, wewe moyo mpaka mfuko ukijiweza. Tafiti za vyuo yuwe swingeleza, hakuna majibu ni siri ya kemuweza.
Love kitu gani I wanna know, kimefanya mwanangu wakakata go. Dadi akatengana na mami oh, mikononi mwake kikamfika kifo.
Tuishi nao kwa akili yasema bibia, watu titu wapende ila we don't care. Ndo mana ya natutesa Yeso kutaka oa, vicheko nigeresha minuno mingi kwa ndoa. Hata wenye amiri amiri abiri abiri, nao ya nawatesa, siye wakima chachini chachini. Timbwiri timbwiri ndo ya natuzeesha.
Hata na wenye amiri amiri abiri abiri, nao ya nawatesa, siye wakima chachini chachini. Timbwiri timbwiri ndo ya natuzeesha.
We don't know what love is, ila tunapenda tunatenda. We don't know what love is, ila tunapenda tunatendwa. We don't know what love is, ila tunapenda tunatenda. We don't know what love is, ila tunapenda tunatendwa.
Bisho bisho wa sinza lego, kapenda pisi ya uswazi. Mwizimu ni wa Kariako, adeti na ustazati. Doma pains ya ujuta kapo dondo ke, lumpenda kawa ex na ndo nilishele ke. So pesa so kila kitu mlize krisi mau, kinaweza kuwa nazo na baduka kosa sauti. Sauti, sauti, sauti. Bezo na geti some ya chana na wake zao, furani boda kuliko hata hizo paste zao. So tell them why, paste zao, so tell them why.
Ukia sujudu yanaumiza, yanakera. Usipo ya mudu ni kama mwiba utatema.
Hata na wenye amiri amiri abiri abiri, nao yanawatesa, siye wakima chachini chachini. Timbwiri timbwiri ndo yanatuzeesha.
We don't know what love is, ila tunapenda tunatenda. We don't know what love is, ila tunapenda tunatenda. We don't know what love is, ila tunapenda tunatenda. We don't know what love is, ila tunapenda tunatendwa.
Tuishi nao kwa akili yasema Biblia, watu titu wapende ila we don't care. Ndo maana yanatutesa Yeso kutaka oa, vicheko nigeresha.